Abakulembeze mu kibiina kya NUP mu disitulikiti y'e Mukono basuze buli ndaala okwaniriza omukulembeze w'ekibiina kyabwe era nga yakikwatidde bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubirwa okuba mu disitulikiti eno okunoonyaayo akalulu olunaku olwaleero. Ssentamu wa NUP mu disitulikiti y'e Mukono era ng'embaka mu Paalamenti wa munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze Bakireke akakasizza nti enteekateeka zonna ziwedde era balindiridde Kyagulanyi atuuke mu kitundu kino kyokka alabudde ne ssekulabula yenna abannakibiina kino abataawe bwa kaadi ne basalawo ate okuvuganya obwannamunigi n'abakomye okukozesa obubonero bw'ekibiina mu kakuyega abalonzi ng'agamba nti kino kibuzaabuza abawagizi baabwe.
Bannayuganda bonna ab'omutima omulungi bali mu kulinda mwami Kyagulanyi. Kano batukeera ku macanga Museveni yatimba ekifaananyi kya Kyagulanyi ng'agamba nti nno Kyagulanyi jujuju. Tugamba bugambi era Museveni naawe okirabye okujjako twagala okwongera okukikkaatiriza eri bannabyabufuzi nti ekimu ku bikolwa eby'enkukunala ebiraga munnabyabufuzi nti awagira Pulezidenti Kyagulanyi kwe kugendera ku ebyo Pulezidenti Kyagulanyi by'aba akoze eki ateesezza era ekibiina bye kiba kisazeewo. Kakati n'ekyo kikolwa kya muntu ekyobuwulize fe tetulina muntu yenna gwe tugaana kuwaniriza Pulezidenti okujjako tetwagala bantu beefuula kye batali. Balekera awo ekikolwa ekyokubuzaabuza omuntu oba olina akatebeko ate n'okubako Kyagulanyi ng'ate Kyagulanyi akabonereko eki ambuleera.